Mansada gunya barak ban logu geli heyne Uger keda so hey jiro kana gedmo neyne Wadam be gorfeyen murtida guru medidiye Ani yuguna gada shoda ban gata mahaya ye Ayar ban uger diya haya onu gudaya ye Balsa garasha wawleya hay godad kasugante Garon keda wagan imid gordaw maheyne Ibadu ala igu galladay wan gudbinaya ye ganun ki na hor sada haddan gahda shubaya ye Ningeli su guran yo hogegi idla joga Gajayyo haradka wuhu gubayyo olliyo Gilindahe habinki wuhu galan galayyaba Iyado gugu urayayyo galal kabuhu dafshay Kolumba intay gorayda shuga wuhu layayye Gubiskadintu gowroho uga gendal saro Yugaya azara ya illa tani yo gordere gomanan taba oga hado golo nogo ya iye. Wahan uga gole ya hayna uan idin garwa gsine. Ede ugi kugul gure ye goyey bogontada. Gerkisi ya law yiyo intad gorod da solabto. Uweli basi gijido gana uuja ammo Guju haduna aykala rudo galawdo hosteda Osida adun uga galbado waget kudanae Arokagu garorto haddana guasha sirrebtoye Gaddandawad haddi adehed galawla sojeda Garawso gogosha lehed yadku gamadaye Ani guna warki iga gad mohalay iso gare gata ti da'ayo hurdan guni lahaday. Hadan gunu daman sada furo gobo da kushego. Moriyan ki share ada kagwayama begis khaday. E kufriga garab ku nogdiyo gaal walal kiya. Eki birka gaddada kayyal gounahya dhabburay Wuhu goddiya iyo wuhu goha badiya ba Waha guinu gibi kaddo'o gedwal ba ufulo Gorjihisi waga sirmo waga babsiya ye Marhadu gunana da yiri ola gobeleye Alayle sidan gobayay waya gelinkane magamaray galki laha gibilka Somali. Intas wagu faada horiyo godi masofayse. Waxaan ku si gafaya ama sagar joojin. Kol hadi dagaal aad gasho gamaska aad qaado. Ama baagan taliyo bam iyo gumaa hilaaya Guradaada sarto ado gayfan diri reyso Gigsi baala yasha raged iyo go amade In aad gorxun oidaana wafula gaddisiya Anna gaba gamun nugu daayay goshkan ka horowe Godka lagu janeya layad gowra marisene Markasa iyago gambon lagu dulgerare Gurabas na muhigin iyo weri baggisase Gowsahan adkaynay galbiga o gilgilenaye Balsa gade eni marku garey hadaf kisi Kolki anu erguda nayo gushallahu yadnay nimankii gungaar iyo labaxay geesi furun jooga sidaa giran wareegoo durba geleele feeyeene hadday sahal ku goojinaa hayaan gebi ahantoodba gambooleydaba dhaamtoo gaari ma hayaane gugaaciyo rasaas iyo kobay gala ka yeerayso ogol xoob kolay tahay wadna layska geelinayo bal maxaa guloofiyo colaad geliyey hawshooda bal maxaa guloofiyo colaad geliyey hawshooda intaas waa garnaaqsiga xigtiinala gudboonaye xaqiiqada haddaan gorooriyoon goynka ka higaajo gocondhada ninkii kugu qasba goco saweeyandhe egeeli afkaagee haddana gudubi dhuntaada iyo kii gabraar kula jira ama u gaashana labadaa haddii adan gaddiyin maba gaddoomaane inay kagu gandoodaanna waa dhaqan gumaysiiye shisheeyaha nagu geylame goosan hilibkeenna iyo kii gabaad kula jiroon goorna laga waayin gadigoodba seefa ayaan kula gadoodnaaye codkaygaan islaannima ku gurinkii la goola joogay muslimkana gadaafay jiray cadowga guubaabshay sidaana guna iyo ku helay gogo lacageedba gafaanihii markii aan gubno sida galay shiidmay qoladii gidaar kula jiray dhabu galaayuuse afbullaa cad goortii la waray iyo gawdiiyeedhay gariirkiiyo cabsidii dhacay giida lahayaane iyagoo gashi weyn qaboo godobun u taallo iyagoo gondaheen iyo gogan baruurteenna oo dhiigeen ku goosaarana goriya ayanba baroorteen ka soo gudubtayuu wagunnima sheege geednugeelna weeyaan iyo meel xungaba yooxe ilinteen ka guureysa oo gababaxinaysa oo goslayn ha loo dhigo galan ama sagaweeto gerkaasara markay gaadhana gorof ku soo hobsha gudbiya kolay adinku waa gadantihiin showe guddiyada xaquuqa iyo garac maraykaana halloogeeya waa inay gelshan galalka diiwaanay gacan qabadna haybsadaa ileen kama gabowdaani gacan qabadna haybsadaa ileen kama gabowdaane gundhigii warkayga iyo gebagabayntaydii cid kastoo gabgablayn dambadii oo gab iyo goofa gondhabiyo garoof legeedkaba lagu gigsiiyaaye galalaati jeer loo ganay gacan rogaysaaye micnahana haddaan ku gingimo amase gud qaado gurmadkeenna qaarkii iyo gaasasba maqaane gaf wareegna may joojiyaan gatanba hallayne gucumaala arweeyo mana gambayaane ilaa ay idin gaagtiran wa gurxamayaane qoladiinna geerida nacay iyo god loo qaado mid waliba halku geeri lahaa ha u gawan raaco mid waliba halku geli lahaa ha u gawan raaco mid waliba halku geli lahaa ha u gawan raaco.